summer one time. Westside Music Blog. Otherwise I'll latangi fela nazu Fikari Leroy Zama Zira Jaboy Crucify. It's a brand new. It's another true story.
Kusauto kwa naziri alaile kwa shang. Kusauto kwa naziri alaile kwa shang city. Nasazi vima gelo wakwate ni kuliva chwani. Nasazi vima gelo wakwate ni kuliva chwani.
Yana bataka ufela na murumela. Invest like queenie.
It is otherwise a lot can get better.
Nasai kutomweza na kimagera kito sorora. Hala honi wengi nasai kutomweza na kimagera kito sorora.
Zazileni hata Shang City, magero kuna phone elifukit. Kuno jincha daily ingi ale kisa boutique. Mwapiruse nilini ya kwa nile celebrity. 4, never nifariki, masile queen nenilisi le king. Nenisa utweli watu, mashuga mama tutu. Nisa zivini itlise za matuku. Look, nenilifuri moreko, zawona ne kusinatifu. Kantine niko elalifu, bakwa Shang City komu. Siwa wone kutepa wao kima troko.
Leo MYC kwa shang.
Otherwise, alula changi fela.
Kwa naziri alaile kwa shang city. Nasazi vima gelo wakwate ni kuliva chwani. Nasazi vima gelo wakwate ni kuliva chwani.
Yana wataka ufela na murumela. Invest like queenie na rumela.
Naziri
nasai kutokweza kati magero kima sorora.
Yeah, eza zivera munyamata. Ati achitika no kuziva pea kata. Efe teili achinja pumaguza. Senza ziva adiringa na maluza. Bali ponsa ni tutu. Kumuchita so, akula na mutu. Ukuslei kuni amutiesa. Akafuna vintu phone call kuliblesa. Okay, let's cut the story short. Anabolo ziva tiba mujanda maploti. Maruma ati kutiva ononga. Ziva sanka na maoka balonga. Zero.
Kusauto kwa naziri alaile kwa shang. Kusauto kwa naziri alaile kwa shang city. Nasazi vima gelo wakwate ni kuliva chwani. Nasazi vima gelo wakwate ni kuliva chwani.
Yana wataka ufela na murumela. Invest like queenie na rumela.
Momo kuno somo la vinalulea. Kuna kwazo indo pa gonoria. Kama Shang City kangeneria. Kana itamerezi kantikisi monoria. Mchana zua kwa marum 07. Na akorwa ni mahule kuti alutaven. Kia kula sealiza chwale luala veng. Haikole kuchaza kutuzi mwama garden. Nelumu welelize luali kwanu kwa shangombo. Likomuza kushwela kwanu haluchibi mbombo. Na ipa kutula inge vupi waka inde. Kila kula ya matuku mwendi ya vize chimbinde.
Kusauto kwa naziri alaile kwa Shang. Kusauto kwa naziri alaile kwa Shang City. Nasazi vima gelo wakwate ni kuliva chwani. Nasazi vima gelo wakwate ni kuliva chwani.
Yana wataka ufela na murumela. Invest like queenie na rumela.
Naziri
nasai kutokweza kati magero kima sorora.
Alago ni mwengi
nasai kutokweza.
Zamacha Records.
Yeah, yeah. Eyo big man, Dr. Sishumba, I see you. Mr. Tafe. Eyo Chilunda, Papa Shop.
Downloaded from westsidemusicblog.net.